shimikila munyimbo tebimbo mbeneka ukwabula imwe bamupashe kalumwa izano kubalamika ine mupepi elyo ninga kwanisha ukubombo mulimo wenu elyo ninga kwanisha ukubombo mulimo we ema yawe
ema yawe umulimo yuma pela uwakushimikila munyimbo tebimbo mbeneka ukwabula imwe bamupashe kalumwa izano kubalamika ine mupepi elyo ninga kwanisha
Limwa yuma mpela uwakushimikila munyimbo tetimbombeneka upavula imweba mupashe kalumwa izano kupalamika ine mupepi elyo ninga kwanisha ukubombo mulimo wenu elyo ninga kwanisha ukubombo mulimo we eva yawe
eva yawe umulimo yuma mpela uwakushimikila munyimbo tetimbombeneka
Kwete umupashi inepalwa ndite timombe na kwa kwambila ineshi kwete mwele sawandi sambili sheni ifya kubomba uyu mulimo wenu muleke mombe uyu mulimo mwamba
Kashi kwete umupashi inepalwa ndite timombe
na
kwa kwambila ineshi kwete mwele sawandi
sambili
sheni ifya kubomba
Palwandi teti mombe na kwa kwambila ineshi kwete mwele sawandi sambili sheni ifya kubomba uyu mulimo wenu muleke mombe uyu mulimo mwamba
kashi kwete umupashi inepalwandi teti mombe
na
kwa kwambila ineshi kwete mwele sawandi
sambili
sheni ifya kubomba uyu mulimo wenu
Pela, amato te lo ne mi pela, da da ne mi pela.